zlatestmusic.com.
Sounds profession.
Yeah, wow.
Hello, big pressure.
International.
John, no dread.
Come on.
I'm feeling it, too much is a fear. We go.
Familia luna baba fumile, kalata nao na chola moba fumezi. Familia haka baba fumile, patusa nao na chola moba fumezi. Iso keni luna, luka tusana mabu wotena. Iso keni luna, luka zibana mabu njebwe kwa luna. Aluko ni kuna kutakulatiwa.
Iso ke
Wande mulimu kalukula.
King Muruto ireba kuruna Kumipotera na timu alikuna Kuri unjebwa uswaneli kununa Kufuma kumitisiza mununa Chwale Muruto yona chwalo Kuru seya serutina liaparo Usakuta kwa kaluli mayumbelo Kimina bamubula ilegelo Musha ine sifumo samasira Kuli mubo family pira Okuka mzibi kwa pira Amutu si mnyeni wakapira
Familia luna baba fumile Balata nao na chwalo moba fumezi Familia haka baba fumile Batusa nao na chwalo moba fumezi Iso keni luna
Luka tusana mabu wotena
Iso keni luna Luka zibana mabu njebwe kwa luna Aluko ni kuna kutakulatiwa
Isoke
Wande mulimu kalupula
Isoke
Nenuska iketela manyando kutoba babotana
Isoke
Kuhunyandela luka no kulisana ni kukumbekana
Isoke
Famili ito ikavangana koya kuzela pili maupilo Aba tufuma baba mumi kuchachinga bato ugonanga patrilo Alusa zivana kono lumari alima muluzwa mbaili mshangwe Kila vele kiko na haba osi haba kupuli neke wangwe Haba kulile kwa tauni kona chwale wakaliza foni ukwele faroti Lusi ema simulu pekala kuwanela mawewe fastanga watu Familia luna baba fumile kalata nao na chwalo moba fumezi Familia haka baba fumile katusa nao na chwalo moba fumezi Iso keni luna
luka tusana mabu wotena
Iso keni luna luka zibana mabu njebwe kwa luna Aluko ni kuna kutakulatiwa
Iso ke
Wande mulimu kalupula
Iso ke
Nenuska iketela manyando kutoba babotena
Iso ke
Kuhunyandela luka no kulisana ni kukumbekana
Habikula kona vikalo mafoni kutiswa la basi o asisi ya kwa mafotini Kibukuba mulu mwona bufontini Amulize zangibao bimufanga mafupi Neusa ni tusane babo matongo Usikali zangafela abakeni matolongo Luna lwa tundana masa upeni makongo Fazimzi umfafuzi wa sheli samandongo Neke mulu nyenye kuno iswalanga kwango Luka shela nibanye nive ni jango Seluzi banafela mulu chela limango Mizwale balu latali ndambo zinatambando Halo
Familia luna baba fumile Balata nao na swalo moba fumezi Familia haka baba fumile Batusa nao na swalo moba fumezi
Iso keni luna
Luka tusana mabu wotena
Iso keni luna
Luka zibana mabu njebwe kwa luna Aluko ni kuna kutakulatiwa
Iso ke
Wande mulimu kalupula
Iso ke
Iketela manyando kutoba babotana
Iso ke
Kuhunyandela luka no kulisana ni kukumbekana
Iso ke
Hello, big pressure na kubona Jaboy Cruz Inokizefe